webale tu kweba za talatata webale
okumye omubanda
sebo webale okumye mpapi waini tu kweba za
okumye omubanda
mukama webale tu kweba za talatata webale
okumye omubanda
sebo webale okumye mpapi waini tu kweba za
okumye omubanda
bakusibire uwo ne bakulemesa okutambula nofuuka omugwira mu nsi mwe wazaalibwa bakusibira mu makomera n'emikono okubwa naye nga muntu wa wansi ddala akulwanirira amasasi gakubwa diyagasi nakubwa naye losigalowaga Bobi oli muzira ono Bobi Wine bwe tulina mwesuubi Bobi Wine ono Bobi Wine tumulina mwesuubi Bobi Wine tumuyita principal bwe tulina mwesuubi Bobi Wine mukama webale tukwebaza ddala taata webale
okumye omubanda
sebo webale okumye Bobi Wine tukwebaza
okumye omubanda
mukama webale tukwebaza ddala taata webale
okumye omubanda
sebo webale okumye Bobi Wine tukwebaza ono Bobi Wine mulabanga mutume jetuli elanze muita na Yesu ya jokununula Uganda kubanda Yesu ya kuwa ne Bobi Wine bamukubana yenga bambi talina na musango kwa yakola just echi mukubi age mazima agayogera kubanga yagala Uganda ebere mchifeche ya Gaza katigwe muna Uganda ulira chenkukutira pili abili mumukaga tugende tutikinge Bobi ye Robert Kyagulanyi center mu principle national unity platform chechivina mukama tukusabo yitemu mwana wo Bobi yo tutaseze Uganda ya Data tukusabo yitemu mwana wo Bobi yo tuzimbire Uganda mpya mukama webale tukwebaza ddala taata webale
okumye omubanda
sebo webale okumye Bobi Wine tukwebaza
okumye omubanda
mukama webale tukwebaza ddala taata webale
okumye omubanda
sebo webale okumye Bobi Wine tukwebaza
okumye omubanda
Bobi webale gwe mama Kampala ddala tukwebaza
okumye omubanda
Joelo Ssenyonyi webale ne Kansala Bule webale
okumye omubanda
abaana ba boda mbebaza abaana ba Nupu mbebaza
okumye omubanda
King Saha webale olabisiza nnyo nkwebaza
okumye omubanda
Bafutu Soja zimwebale entalo mulwanye mbebaza
okumye omubanda
Serunjo Jowedembe gwe munange nkwebaza
okumye omubanda
Chemical Beats
okumye omubanda